Wow, Quick Records Asapro. Mukano gwe Mama Mia. Ebyomukwano zembitade. Zembitade. Ebyomukwano zembitade. Zembitade. Omukwano gurumya nyonyo. Gurumya gwe gusinga n'omusujja. Omukwano guruma gusinga n'esirimu. Zembitade, ebyomukwano zembitade. Sikulimba birumya nyonyo, ebyomukwano zembitade. Bivuddeko omwana mbitade. Ono gwe nalina mukwano yannumya. Sikulimba namagala nnyo, gye nakoma okumwagala ennyo. Sikulimba yankyawa nnyo, n'atamya nze ebyokwagala. Omukwano era nengufaako. Zembitade, ebyomukwano kambiveko. Zembitade, ebyomukwano kambiveko. Kambiveko, wabula ate nina kinnuma. Wadde mbivaako, naye era kinnuma. Nze kinnuma. Kati we, Mama Aru bambi kinnuma. Okuleka Aru ng'akaaba. Mama Ukasha nze kinnuma. Okuleka Ukasha mwattu ng'akaaba. Wagumira mu nnaku ennyingi. Mwana gwe wali akuntula. Laba ntuuse kuleeta ekifi. Ate mukwano n'osikaweera. Wammanze ebyo nno binnuma. Ne ngamba singa kyakola. Omukwano wamma nkomesinga kumaweeka tukuza abaana. Awaveeko ab'ebigambo. Nze bawo omumbu ati nkupenda nkushaka. Nikukunda naye era mbivaako. Kuba byantamye ebyomukwano nze byantamye. Era byantamye nabikooye nabikooye nze nabivuddeko. Ebyomukwano nabikooye dda nabikooye. Wadde mbikoowa naye nze kinnuma. Okuleka abaana nga bakaaba. Wadde mukwano nze kinnuma. Siyabivaako kubanga kwagala. Katinda pizze.